Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Kuluhlelo lapho sithi khona phatlalatsane ekuseni kungolosihlanu mlaleli ngilithathe leli thuba ngikubingelele egameni elihle igama lenkosi yethu Jesu Christu wasena sibonga nakumphathi ohlelo ukusibusake ngalolu hlelo uNkulunkulu ke ambusise kakhulu sisaqhubeka mlaleli ngezwi likaNkulunkulu ngokuba izwi likaNkulunkulu likho konke okudingwa yithina empilweni. Izwi likaNkulunkulu liyisinkwa, izwi likaNkulunkulu lingukukhanya, izwi likaNkulunkulu lingukuphila, izwi likaNkulunkulu liyikho konke nje okudingwa yithina. Ngamagama, uma wenqaba noma udebesela izwi likaNkulunkulu udebesela ukuphila. UJesu usho lamazwi uthi ke ngize ukuze babe nokuphila, babe nako kuchichi. Ngakho ke uma udebesela izwi likaNkulunkulu, uma udebesela uJesu, udebesela ukuphila, udebesela ukukhanya, udebesela ukuhlakanipha. Ngoba izwi leNkosi lithi ke ukuhlakanipha kuqala, ukuba umuntu amesabe uJehova. Ngakho ke umngamesabi uJehova kusho khona ukuthi awuhlakaniphile. Ukuze uhlakaniphe, mesabe uJehova. Mlaleli, ake sifunde ke izwi leNkosi laphayana ke encwadini kaLuke chapter 8. Bese siqala ke ukufunda laphayana ke evesini leshumi nesikhombisa 17. Ngokuba akukho okusithekileyo okungayi kuhlaluka nokuyisifuba okungayi kwaziwa kube sobala. Mlaleli, nanoma ubungakholelwa ezwini likaNkulunkulu, kepha ke manje kholwa yilokhu izwi likaNkulunkulu elikusho. Ngamanye amagama, nanoma mlaleli ungalethembi izwi likaNkulunkulu, kepha kule insuku esiphila kuzo, uma ungeke ukholelwe ezwini likaNkulunkulu, hayi kusho khona ukuthi ulukhuni ngempela. Ukhonkolo wona ngathi heyi mningi kakhulu la. Ngoba la izwi likaNkulunkulu likubeka osokubala, lila kubeka osobala before konke lokhu kwenzeka. La iBhayibheli lithi ke ngokuba akukho okusithakileyo okungayi kuhlaluka nokuyisifuba okungayi kwaziwa kube sobala. Siphila ezweni lapho mlaleli izinto sezibekwa obala, izinto ezenziwa emfihlakalweni, abanini bazo baba nesiqiniseko sokuthi lokhu siyokufa nakho, akekho umuntu ozokwazi. Kepha usuyezwa ke nakumabonakude, usuyezwa nakumaradio, usuyezwa nakumanewspaper. Kunendaba nje edumile yabantu abenza izinto ebumnyameni, abantu abenza izinto emfihlakalweni. Kepha namhlanje sezibekwa obala komabonakude, sezibekwa obala ko-TV, sezibekwa obala ko-newspaper, sezibekwa obala nje nako-media mlaleli. Lokho uJesu wakusho mlaleli kungakaveli, kungakenzeki zonke lezi zinto esizizwayo kule nsuku esiphila kuzo. La izwi leNkosi lithi ke ngokuba akukho okusithakileyo okungayi kuhlaluka nokuyisifuba okungayi kwaziwa kube sobala. Hayi ke mlaleli, uma ungaboni izinto ezenzekalayo, uma ungazwisisi okwenzakalayo, thatha izwi leNkosi ulibeke la, uthathe izinto ezenzakalayo uzibeke la, uzoqala ukukholelwa ke ezwini leNkosi. Ngokuba ziningi izinto mlalele abantu abazenza ngale ngasese, kubulawa abantu, kwenziwani, gebengu, yonke lento ngasese emfihlakalweni. Umuntu avele nje a-innocent, avele asobala nje, uyabona musa mlaleli. Kepha uJesu uthi ke akukho okusithakeleyo okungayi kuhlaluka nokuyisifuba mlaleli okungayi kwaziwa kube sobala. Angeke ngisho mlaleli, kepha ziningi izinto ezidumile kule nsuku esiphila kuzona. Abayi bethu sihlala sithi njo komabonakude, sithenga ama-newspaper sifuna ukuzwa ukwasha kwacima. Kepha sikhohlwe ukuthi izwi leNkosi lakubeka sobala ukuthi akukho okufihlakeleyo okungayi kuhlaluka nokuyisifuba okungayi kwaziwa kubeke osobala. mhlambene nawe ongilalele zikhona izinto eziyisifuba mlalele ozenzayo ongafisa ukuthi abantu bazazi ezingamahlazo ezimbi futhi lalela izwi lenkosi lithi ke akukho okusithakileyo okungayikuhlaluka nokuyisifuba okungayikwaziwa kube sobala. Ayi iBhayibheli lithi igama likaJehova lungumboshongo onamandla ophephela kulona obalekela kulona akayikujabhiswa. Akubaleke ke mlalele ekusini namhlanje ubalekele kulomboshongo uthululule konke kuJehova uthi Jehova naye imfihlakalo yami ngoba wena uyayazi abantu abayazi. Ngoba the days of the bar hayi ke kuba sekunzima kakhulu ngokuba izwi lenkosi limisa libengo sihloko lithi akukho okufihlakeleyo okungayikuhlaluka nokuyisifuba mlalelo okungayikwaziwa kubekwe soba. Hawu kule insuku esiphila kuzona nanoma uNkulunkulu angehla uqobo lwakhe athi ngokuNkulunkulu awusoze ukholwe uma ungakholwa kule insuku esiphila kuzona ukuthi izwi likaNkulunkulu lakhuluma lasho umlaleli ngezinto ezenzakalayo. Awu nanoma uNkulunkulu angavela thumela uAbraham atake wehle uyokhuluma nalo mnumzana noma nalo mama noma nale insizwa afike uAbraham athi ngingu-Abraham ngithunywe nguNkulunkulu awusoze ukholwe mlaleli uma ungakholwanga izinto ezenzaka kule nsuku esiphila kuzo. Uma ukholwanga izwi lenkosi likubeka sobala ngezinto ezenzeka ezinsukwini esiphila kuzo. Hawu umlaleli, hayi ngabe kusho ubale ukuthi hayi ukhonkolo wolo semningi angazi udinga ini. Kepha ke namhlanje akukholo yizwi lenkosi. Ngithe kuwe nanoma ubungakholwa yizwi lenkosi. Kepha manje izimo esibhekene nazo, izinto esizizwayo, ezisenza ukuthi sibe nentshisakalo ukuthi sifuna ukwazi ukuthi kuyophelela kuphi, kuyophelela kuphi. Izinto ezachazwa yizwi lenkosi lathi ngokuba akukho okusithakileyo okungayikuhlaluka nokuyisifuba okungayikwaziwa kubeke osobala. Mlaleli. Ake ngiphinde izwi laNkulunkulu bulifunda nje usidlulela noma uyichithela isithukuthezi. Kepha ke namhlanje lifunde ulikholwe mlaleli ubelieve ezwini lenkosi ngokuba izinto ezenzekalayo kule nsuku esiphila kuzo izinto ezakhulunywa yizwi lenkosi ukuthi akukho okusithakileyo okungayikuhlaluka nokuyisifuba okungayikwaziwa kube soba. Hayi ke ngenxa yesikhathi ake ngithi ke ukuma la ngithatha intambo ngiyiphinisele kumphato ohlelo phato ohlelo intambo kwezakho baba yilapha ekhamla le.
Discover an abundance of life 657 AM.
Do you need prayer? Radio Pulpit in collaboration with Need Pray is ready to stand in prayer with you. Contact us today with your prayer request at 012-334-1222 or WhatsApp us on 067-429-7564. You can also visit us on radiopulpit.co.za for your online prayer request. We will faithfully pray with you.
Add your voice to ours. We want to hear from you. Contact us at gospel@radiopulpit.co.za or send a WhatsApp to 082-657-2729. Radio Pulpit, 657 AM. Your daily companion.
You and 657 AM and life. A winning team on the road to eternity.